sakila chalo sinina kufese. Baby,
inaenda
Nigeria,
inaenda
Tanzania. Ina sakila kazi menze kwa choji, kwa choji, kwa choji, kwa choji, kwa choji.
On a beautiful day, nange na moni sakile iwe baby. Kupeza mukazi, siya bala na Brazilian hair. Brazilian hair, Brazilian hair. Sine zoziva, alibile tunachikondi. Mwenze kuti mami, nenze wosowa. Mwenze kuti mami, nenze wosowa. What took you so long, my baby? What took you so long, my baby? Oh, ah. Baby, niwe, we mungeli wanda. Ninaenda muyalo sini na kufeze. Niwe, we mungeli wanda. Pita na chalo sina kufeze. Baby, ninaenda kwa Amerika, ninaenda kwa Siberia. Nina sakila chalo sina kufeze. Baby, ninaenda Nigeria, ninaenda Tanzania. Nina sakila kazi menze kwa George,
kwa George, kwa George.
Sancho, 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 kuliwa jabenzo, panya musima wanene. Netasha le sakabunga, bakuntunguru la lelo. Majabena benzo, telekeze. Sancho, 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 wajawena benzo ni langi zanjila ine.
Kwa George.